My brothers and sisters,
so kind of in a goofy feel like it, Dalik Motoluke, Confenice, Maungani, Mamani. Utafata, and I feed Ukeke, Hefunga, Mamani. Kefanongo, Moako, Mekau Tangata, Mekau Fafine, Netau Hikinima, Ikakau Tak Malunga, Mekau Office Malunga, Siasi. Kona Korea to Konya Langi, and I popoak ten of Rahoko. Peko nao mau, hata taki whakalangi whikau aki, moe mea ere aki. O whakailunga he konferenis sini, ae tau hivanoa, o e whakamafolo whareetio e konferenis lahi. Na e fuhua whakamafolo whareetio e ngai whakatanga e konferenis i o katopa o e tau tahiva wafa i he kautaha KSL ICIC. O toe whakailunga e foki e konferenis sini ae tau anonima, hono whakamafolo wha televisione e konferenis i. The conference lahi o katopa tau tahiva whaahiva. Ne fuhua wha mafolo wha televisioni ai e ngai whataha i he eria sore ki kotoa i he televisioni KSL. O tau wha moni e ngai tāpua ki o e media wha anoponi i hono wha whainga maari e kāinga loto e siasi ki nga wa matama wha nongo ki conference lahi. O wha mafolo e ngai whataha e wha kawasinga wike ko e ni i he televisioni, radio, keipolo, fidutak wha satellite, pia mo interneti, pia kāua e mga himea ngāu e tōtō. O tōngai mahi nai ono, tālu mihe tau whātaha whāosi, kua osi whātapui ai hati mpare whāo e taha. Pia toi whātapui whāo, mo e taha ke. Nā e whātapui e Paisin Uktof, hati mpare Fort Lauderdale, Florida. Ne whakahau ka programma whaiva whāo whai tau tupu e aho ki mua pia whātapui. Nā e whātapui re vai tempare i aho nōko, e aho sāpate aho whāo me I hase sini e tolu. Ko hak whainga maari e wike ua kohiri ke toi whatapui e tempare Ogden, Utah, ai e ne fufu whatapui e tahiwa fitua e Presidential Self-Fielding Summit. Ne whahau ka whaiva wha whonua maunga I aho ki mua pia toi whatapui. Pi he futolahi e tō dupu ne kau, na e whahau korewa ha taimi whaiva ki hekehe e ua, o ke hekehe e be kau whaiva. Ko e whakatoa, ne kau wai hatu utupu e toko tamano no afe. Na e whakao koe programma, toi whakatapui e aho noko, pia kau wai hatu lahe e kautaki o siasi, whakatahma kautaki e hoa lotu e kakai whiwhine, mo e parisien tempare, ho nongo toko ni, mo naungahi waifi. Ok, lere I matangi e taulanga tempare. E whakatapui e mahina katu e tempare Phoenix, Arizona, for all. Pe he tau kau, he wafe e tahanima, O tau amana ke whatapui, pe toi whatapui ha tempare e nima. Pe mahalo e toi lahiange, kai makatunga be I hena osi. Hange e gok whahai e peleri, ka osi hono kotoa e langa mo e whatapui e ngai tempare ku osi whanongonongo. E ia e hatau ngai tempare te au fitunga fulu o ku ngau e funga mamani. Ko hui o tau nafotaha I he whainga ke wha osi ngai tempare ni osi whaha ki mua. O kikai ke tau whahai halanga o hangahi tempare he taimini. Ne ongo ia, kai ai hangahi whi mau, mo mau hangahi kong kerekere I he kahau, e whanono rewa hangahi tempare ke he. O kei tupureki na pesiasi, ko tau whalaka eni he toko tahanima miliona tupu, pe o kei tuputo lahi pe. O kuho koatu e tau programma ngā whaifekau o ikai ta ofi. O kia iha tau kau whai whikau e toko walumano waluafi tupu o rotonga ngā aue o vahe vahe pōpua ke oiongori ki he mamani. O mautoe whakamahino atu koe ngā whai whikau koe whatongi e whai taula e kia. Pea ko mau pōpō I e kau talavo mo I tāu mo malawa kotoa pē ki ngā whai whikau. Tau hou ngā ia fōki si kau fine mui o ngā whai whikau. O ku nāu whakahoko hatoko ni lahi whau neongo o ki kikai ke nāu haisia ki whikau tatau ke ngā aue hanga ka kau talavo. O kou whawhi ki mō tōlu heni, ke mō tokanga, ke kau tangata, mai kau whawhine e rea I he ahoni, pe mō e pongpongi, I he taunga he whakataha kon whenisi. O kou ngō e ki nao tōlu kotoa ne kore ke rea, ko e whatongi a lahi ke whai e. Pa he tau whanongo, o wha e ongo ki ha tau loto, mō tupu laki e tau tui. Pe o kou whai eni, I he loto whatoki lalo, I he huawha o Sisu Kalaisi. Amen.